played latest music.
Yeah. Shooting stars in the building, ladies and gentlemen. It's a brand new Manimoto, aka Lagos, Sly D, Nina Job Finisher, Zone Boy Baza.
Isaiah, 42 verse, yeah, 8.
Ningolola Isaiah.
Isaiah, 42 verse, yeah, 8.
And I told you before, this is coming out of the Mazinikas.
Yangi, I even more balance,
baby. Listen to me again.
Nizibe, yole, langi, I even more balance, baby. Nizibe.
Kala fela makalelo alifasi Batu nevasi ya mashala kuya kamusi Nevala pela milimu ye mingata Baba mumani maswani so akuveka Nivele ibule la fela alimumu Kiena ya pahami ape akuna yomumi Amulu teva tulibizo la hae Shooting stars in the beauty Ukubuza kulimulimu kimangi ya umuzi vikono kuti uye zarikangi Vivele kuiziva konji kuivala Milao kuiutwisisa ni kutokomela Mwali ngolo kubulela sinachwana ya nasweli kubulela kimule na wamalena Kina Jehova kona libizolaka Kuna alimu muye nifanga kanyayaka Leo chwale kona libizola niti Kilo na lemu ama ena mulimu waniti Yena ya pangileli kakao fela Lialimu lifasi ni moya orubu yela
Isaya, pote tubesi ya eki
Mwani mutola eki ya lekos Isaya, pote tubesi ya eki Mwani mutola eki ya eki Mwani mutola eki ya eki
Ulelangi ya iba mwabalanga bibele
Nizibe
Ulelangi ya iba mwabalanga bibele
Nizibe
Aluye Kifo
Post like G Shooting stars in the building 1, 2, 3 Gary Yeah Nemosa zibi kio kalabo mozive Nikupa kao fela mina muni fema zive Ningolo kimwa isa chakita 42 Mesi ya 80 kio mozi kuzitu Kina mule na munga wopilo Jehova Kina nino simulu kela kubiliva Alina kufakanya ya kama swaniso Kulibia kuipete na vilumbe sina naso So nasepa mutule muyemele mwalimu Aleluya muko kina ni mwali alimu Mwapinda nekunda nefela kuzo elimu Zeo, kuna zana bulezi mulimu
Isaya, 42 verse ya 8
Ningolo la Isaya
Isaya, 42 verse ya 8
Ningolo la Isaya
Ulelangi ya iba mwabalanga bibele
Nizibe
Ulelangi ya iba mwabalanga bibele
Nizibe
Aluye Ili kina mungi wa bupilo Leo kilo na libizo laki
Kifo
Anina kufayo mumu kanyayaka Ii kamba kufamba swaniso
Aluye
Abetilwe nizeni lumbwa kazona Mina muziwe
Kifo
Hey Jobo finisha Zone boy baza Hey Muivali mukafuma na litalo solo Wone kapa muka yoke nani momo buso Ii Lizo fela la muli muko na puluso Yena waziwa nekeze kae za alaka muso Ii Ili kulikie na mungi wabupilo
Aleluya
Muno ichangani sae nao na chwalo
Ii
Mwambakani wakwa lulela squalo Vivele yeke nile iwe samina skola Luine inge luitu kusize fela Lumate langa minyaka zeli kazezi fela Ulufile security ya kula pela Mukene mwa Isaya mutoze ibulela
Isaya, pote tubesi ya eki
Ningolo la Isaya
Isaya, pote tubesi ya eki
Ningolo la Isaya
Ibulelangi ya iba mwabalanga bibele
Nizibe
Ibulelangi ya iba mwabalanga bibele
Nizibe
Aluye Jehova mulimu alumbeku ya kwile Wabati baba pila ni vale baba shwile
Kifo
It's the brand new one 0026 Zone Boy Baza Louis Tumezi Mani Muto AK Lagos And then my boy Sly D Strong G Young King Alan G Wanipongi Mahako Mr. Zuse Nava Shamenda Eyo Lloyd Nava Casey Nava Shuka Eyo Jami Show Spark I got you One track Aki J Super LB Kingi Belly Mwanana wa Mahani
Kaofela ni Miloni
Umipunda Anikoni.